sandaleni sibuya makhaya bazindilele ngoku sizandaleni sibuya makhaya bazindilele ngoku nazakapa bazindilele ngoku nazakapa bazindilele ngoku nazajoke ke bazindilele ngoku nazajoke ke
Naza Mpumalanga, Baslindilabele.